amani utupe na ustawi. We need strength to carry on our load. Amani utupe na ustawi. Grant us peace, give us courage. Amani utupe na ustawi. Grant us peace, give us courage. Amani utupe na ustawi. And the way is dark. Amani utupe na ustawi. Every road has a different fork. Amani utupe na ustawi. Grant us peace, give us courage. Amani utupe na ustawi. Grant us peace, give us courage. Amani utupe na ustawi. We'll be right back.